We plead law. Because we have the one sent on our behalf.
Where is our salvation from?
We have salvation.
Yes, we have.
Praise Jesus.
No reason, maybe.
Because of that.
Where are you going to be?
Don't always worry so much like that.
So what of you is that?
You can meditate upon.
Ate, we will not finish.
Then after doing that.
No, to my, I'm not going to be.
And you send the one in charge of working on this work.
And you're going to work on this.
They will be able to stop you.
Well, let us see that we can do that.
When you will worry when you cannot reduce.
Don't wait for that to be a.
You cannot take away the problem with the worry of someone.
So, you don't need to know what some.
Now it is good for you to hand them over to your creation.
That's a little bit of that. That's.
That he can save you.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
Remember, that I told that work.
We thank the Lord who loves us.
Whatever you do.
In this evil generation.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But wait, you got.
There is the word. That's what ministers for Hando is the way they want. This word gathering and fellowship.
Yes, you imagine.
Praise Jesus. This fellowship. People speak in different faiths. I think they have come to fellowship to pray. Perhaps come. Fellowship and sing a little. But
what
is the response to the invitation of this fellowshipping?
Yes, you have.
Praise Jesus.
Let's go read of that
scripture. Read of that scripture. As we cover up the word of wisdom in Greek. When we speak the word of wisdom, also a voice of God. Because you say the spirit of wisdom, what happens? It is the voice of God. It can be his counsel. It can be understanding. And it can be power. It can be knowledge. And the fear of God.
Hebrews 10.
We have told us like this.
Hebrews 10. Okukola ebyo bwe tutyo. Nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka.
Nti natera nga mulabi.
Olunaku
lwa Mukama waffe.
The day of the Lord Jesus about to come.
Kata olina okweyongera eky'okukungaana.
Now you have to fellowship so much.
Naye ensonga eno ey'okukungaana.
The issue of fellowship.
Yeye ebyama.
It also has secrets behind it.
Yes, you have to
praise Jesus.
Mostly
you see the day of the Lord coming and approaching. Now why do you have fellowship so much when the day is about to come? I have explained this past in the Romans chapter 4. It tells you like this. Why shouldn't you give up fellowship? Why shouldn't you just fellowship wherever you find? Every fellowship is of God.
Yes, we have to
praise Jesus. The fellowship where you gather and you don't accept things, you help you where the days
are.
Now, when the day will be approaching,
the
false prophets will be many.
The
false prophets are many.
After
them being many, here is where what comes to not forsake fellowship. For you have to continue accessing the light of knowledge. Now, when you're fellowshipping and you're not accessing more knowledge, it means you've wasted your time in the fellowship. Let us see.
First Thessalonians chapter 5.
That's one.
Naye ebyentuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi bwe lutyo lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo bwe baliba nga boogera nti mirembe tewali kalabi okuzikirira okw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto
speaking peace alone, destruction will come upon them.
Yes, you have to
praise Jesus. As we see the day of the Lord approaching, that we may continue to have more knowledge about the light of knowledge. Praise Jesus. That we can get more knowledge.
Yes,
praise Jesus so much.
But Thessalonica, Echisoka, Esuleyokta, Nori, Orokuna,
5:4.
Naye mwe abooluganda temuli mu kizikiza olunaku luli okubasisinkaniriza ng'omubbi. Kubanga mmwe mwenna muli baana ba kutangaala era muli baana ba musana. Tetuli ba kiro newankubadde ab'ekizikiza.
And you don't get more life,
if you know that you
need to be changing that.
For
it is a part of us to fellowship when we get life, knowledge, and understanding God.
Yes, you are right.
Praise Jesus.
And if you just sing,
the problem we meet is that they read us the scripture that we shouldn't forsake fellowship. And they don't tell us why we should forsake fellowship. Also when the day is approaching. Now they have fallen from the fellowship.
There
has to be a light lighting within us. And the light is the light of getting to knowledge.
The Bible says
that God commanded light to shine in darkness.
Yes, we have
praise Jesus.
But because
us light is the light of ignorance. The ignorance. The light is the knowledge.
Yes, you are.
Praise Jesus.
Now, when you tell the sheep,
we have more light and understanding.
But
the light of understanding
helps you
lighten within the skills of
God.
And the false prophets, you can easily know them.
But when you go over
there, you show the Lord of Bible speaks in Acts
Second Corinthians chapter 4 verse 3. na ye okubikibwako obange enjiri yaffe ebikibwako ebikibwako mwabo ababula Katonda w'emirembe gino be yasiba amaaso amaaso n'amagezi gaabwe abatakkiriza
Okay, one of the things which is going to be involved in the fellowship.
Also, the two we fellowship You have a very serious problem.
tulindi kwa watume esitula ya kubi ulinyirwana mwisitatu buli muntu natya ebyama gelo vinji
mwana uwezi
afuka demu ya tou
ibako ni isa ya kama
they put the awe and the fear of God
ibako lukuna kutia kwa kama
and they get the fear of God
ebyama gelo vinji
the same miracle and what else
agamba buli muntu natya ebyama gelo vinji no uwonero medikole wanga abatume
ebyama gelo vinji
Right,
so about the heaven,
we
are
going
to
plant
up where we are. the Holy Spirit.
Would you do with his
fullness?
Of the Lord.
prophets were what you found by Nyanja.
All the rest at the beginning of the lake of fire.
It is even then going to lead up.
And all what you hear. Now if they are four,
about
the number, you are taking them into the angel.
But
if they are seven,
Neyo musayi ogwokumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Abeli.
Nti guno musayi gwa Yesu gwogera ebirungi okusinga omusayi
gwa Abeli.
Naye nga nkutegeezezza
olunaku
olwo yazimula omusayi gwa Yesu n'agumirako okutamukusa.
When all
of that happened, just so
you
can
see your sacrifices, you wanted all of them.
Imagine that you see back
here, you spoke
to me. You know what I'm
saying?
You know what I'm saying?
You know what I'm saying?
That's what I'm saying.
You know what I'm saying?
You know what I'm saying?
You know what I'm saying?
N'ebyo naye eby'omuggulu byennyini okunaazibwa n'essaddaaka ezisinga ezo
nti eby'omuggulu byanaabirinze nabo
baaaokola
kulukulirwa Ninguém nunca pula por aqui. nayawula embuzi n'aziteeka
kugwaendiga
kugwaddyokati gwe gyonna
ng'ogwayo
ogwamu ogw'embuzi
yafuka
akuguma nga n'obuguma
n'oteeka tyonna
nange osatukaka nangemikono
gyoeno
bakulabudde
kyatiaakukola
mukono
okukyawakasuka
mukeye bwakujja onakusalira omusango nogera mumeeyoitwalaeobulaao
ezekeeabirimubirikuminamunana
twagala kubaga tukomekereza
ebyomuukutayo
gyeri ekiseera
ebisinga
kubanga omwoyo okulya mukama yakomekereza oba wagamba okulya katonda ndiyitabaagenga okukwata ku mwoyo gwa musango
awo ekigambo kya mukama ne kinjigira nga kyogera nti omwana w'omuntu ennyumba ya isirayiri efuuse amasengere gye ndi bonna bikomo na masasi na byuma na mabaati wakati mu kikoomi bo masengere ga feeza mukama katonda kyava yogera bw'ati nti kubanga mwenna mufuuse masengere laba kyendibamba kuŋŋaanya mu yerusaalemu wakati nga bwe bakuŋŋaanya efeeza n'ebikomo n'ebyuma n'amabaati n'amasasi mu kyoto wakati okubikutako omuliro okubisaanuusa bwe ntyo bwe ndikuŋŋaanyiza mmwe nga ndiko obusungu n'ekiruyi
bino ali kugasa bibiri obusungu
n'ekiruyi
yesu yebaza zitalino biramu kubikulirwa
18
ng'agamba mutabulira omuliso oyo emirundi ebiri obusungu
n'ekiruyiobusungu
bukola mu magombe era bukolera mu mwoyo w'amaanyi yesu
yebaziba
abalayika bali
b'abadonde
obusungu tebukolera twala bayisa
19
abasajja b'obusungu
bwakabava
mu nsi eyiwa ikwamu era bava kudde bulako ati abo bajja kukwata ebyobusungu
ogora
bagambye atakubakuganya mukibuga byeyerusalemu ekyomukulu abakuŋŋaanya abasanga nga aliko obusungu
n'ekibuyiwe
kugamba nti mu nyanja y'omuliro ebeera singa n'ebibonerezo bya mirundi ennyanja bakijjaku bakusaanuusa ate nga n'ekyebatemba gombe bikukolako nabona bamadoni babeera n'emisoka
gyeekuja
siŋŋana eyo emisoka
atomayinanekiva
tekulakuja kwasabe gwagala kumina nekuyita
nekudda
nekuluma nekukwata omuto nekujjana nekuddamu eyo ennyanja y'omuliro kubeera kukwa kwannaku zonna bagatta obusungu n'ebintu kati soke kugenda kwana mukukutuula begendeza kukuga ono okusima mwoyo wakutya mukama bayibuli erina
byekutiisatiisa
wabula bayibuli ekubuulira byenyini
ebiriwo
eyogera ku bulamu obw'ebifo ebiriwo yesu yebazibwa tulema okubikulirwa essuula eno eyabiri tutali kimu
11
kubikulirwa essuula ya 20 n'oluyimba 11 naye nabe entebe ey'obwakabaka ennene enjeru n'oyo eyali agituddeko eggulu n'ensi ne bituuka mu maaso ge era tebyazuulirwa na kifo naye ndaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa
n'ekitabo
ekirala kimu
ekibikkulwa
nesinga wabula kumfunzi ebitabo by'okufa biri bibiri bakolisa ekisa 15 olunya olwabiri mubiri paka 23 abantu bonna bafiira mu
adamu
era babeera balamu kristo yesu ono n'akuka ekitabo ekyobulamu Adam becomes
the first
day of the week
of the Father.
Both of them
met Adam. That is the first day. They work together with him in the first place.
kuboko and the second step. But then what they were going to focus on.
The three they used the first step.
Fire in the second day. You must have been done. They joined the force. Could we put it
right? The story of Makumi Abidi, no renewal, Kumi
Abidi. Revelation 20, verse 12. About the Sayo, Musango, where you are one, Dijiba, Movitabo.
Movitabo is double to
you did the thing of the day.
What is it for the world? What is it?
This moment, when you have made coming for you,
when
signaling your own, you
need to make
the
flame
of fire up.
And
melt
it. And now, what you don't say that
you have to go.
That's the problem. That's the
problem. If you want to go,
yes, it's not the other one.
You have been
fighting. You have been fighting.
You
have
been fighting.
You
have
been fighting. You have been fighting. You
have been fighting.
You have been fighting. Kulikuwa makumi ya vili uligiri wa kumi na vili.
Revelations 20 verse 12.
Habafu, nebasaliwa omusango, mwenye vya wandikiwa kubitago. Mgeye vikolwari yao, viviani. Nenye acha, nereza habafu, habalimu.
Nenye acha, nereza habafu, habalimu.
She brought the dead within it.
Sinye acha,
nereza. It's not the physical sea.
Ndiye acha, nereza.
That is the ocean.
Or the ocean.
No.
Kubikuwa. Ndiye mweta. Kumi na chano.
tuli mu kubikozesa amakumi abiri olunyiro lwa kumi na ssatu
n'okufa
n'amagombe ne bireeta abafu abaalimu
akati kufa kiseera ekyo ajja kuleekiza abantu abaliabadde wakaiabo
baakufa
waali balajika w'okufa wali kubikulimesule
omukaasambule
munana kufa malayika waali era ajja kuleeta abaliseera bali wano nga bagamba okukkiriza yesu
Even hell,
the
one who will be in hell by that time. Come on, let's go.
So what
are
you going
to say? I'm going to check with you.
I'm going to
speak to you.
I'm going
to speak to you. I'm going to
speak to you. I'm
going to speak to you. I cannot count them.
Okay, I'm going to speak to you.
The principal Bible says,
amagombeza tegenda kuvayo gakolebwa lunakunakuwa
mukamakasokuka
kuvemu ku bantu balina okulamu kulwaokeaokerwako akati abamugambe kufa bano tebabadde ebikubijja bano ababadde
munya
obutakomgombeza ekibijjakyebagenda bakolako wakuna mubatwala wale ati kufa kuŋŋanya abadde bali
kwana
abaagala okukkiriza olukatuka ku mulirango
kuno
okwekibuga wano baba tebajja bavunanyizwako
malayika
naye ng'okubiyitamu olubi
bazaamukawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa should have never held you before.
And
the angels of fire will come you out there. It was a life and experience. Very, very quiet. You have begun to already see Jesus.
Yes,
but
you
don't understand what you're seeing him in.
When you
see us today, the angels of God come here.
They
come
here
on the door peacefully. Angels of fire, the hospital will have this one. Yeah, you're not. You will know it by force, I promise.
gravity.
Not so much plastic, but experience.
So, Siri, I went up, Nakatono. Chevy Babi Chia, mu lunaku lumu ebibonyoobonyo bye okufa n'ennaku n'enjala
byonna babiteekaye
Thank you.
They will happen.
But
what was? It will be.
Yes, you will.
Praise Jesus. The altar is a channel. The real lake of fire where
Yes, you have
praised Jesus.
Especially this time, I will be able to read it. I will be able
to read it.
Waliwo okwekobaana kwa bannabbi baakyo
bannabbi be beekobaana nga batuula eyo wansi mu
nnyanja
nga beekobaana okusaanyawo abantu
baayaoera
batuula mu
mmi
nga bamala bagamba oyo omuntu be yagaanya okuba mu nguba
wakati mu kyo ng'empologoma ewuluguma etaagulataagula omuyiggo balidde emmeeme z'abantu banyaga ebyobugagga n'ebyomuwendo omungi
babeera mukuba mataka gakukyalo namamotoka nyagala gayumbaga bannamwandu
ezo kiri 22:25
bafudde
bannamwandu baakyo okuba bangi abangi wakati mu kyo
anti abaami baabwe olubayo ne bayomba naye mukazi bwakuwayo kyemotokaya n'atayo omukazi ngalo munne nakusiddemu kulukayo omwami naye nakagendala bakatonda batakudda amuwayo gatataka bamulunamu obuyayo nayika bakuba balinakulu namani jukira mubeereeyo n'okaena nawe
tolikatonda
terina kukumi bwa katonda nobakusindika emisanga gyabwe malayika bayabaayo nga bakununamu omuyayo ate malayika wokuba ye kasala gakkakumubiri guweddemu obulamu bwalo bayinakulu namunoni yembeereeyo kati bw'oyombera ebintu ng'omukazi alibaddebe ng'ogenda oba osiralira ddaanoza ne mu
bizinesi
kyokolaba abasajja abadde bawaayo abasente sente mu makuŋŋaanira ago oba abakyala abasinga bannamwano
obabagenderwamu
oba abalala emirimu gyabwe tewajja bano tebakyafa ku bulamu bwo owonya otya bo baatunda n'emmeme zaabwe
ezinaala
era babalirirawo tebamanyi nyanjabulo kye kiri era tebamanyi erimukeye balowooza nkufa n'osayaya wanokeebirayo kuba era balina embuulira zaabwe nga balowooza nti mu magombe zaabwe yagakulira kube wali malayika w'emagombe era nenyanjabulo ye tebabitegeererako kyano era bwe babe baabuulya obutagani tebakkiriza mubi yonna kumanya kikulwanga tukaawani baba bamaliriza n'okufa n'okufa tebakukigiira iribagwakoka kuzibu nnyo ne bagala okudduka nebakyawoni
ezekyeresa 22:26 bakabona baakyo balikiridde ekyekyo amateeka gange
bakabona bo eby amateeka gage imwaa bagwana bomwebuwa ebyo
tebabitaa
era bakwagwawazisa ebintu byange ebitukuvu
akatiaibamukura mukwagwa
bwaweugira
mukatiumi mabeere gali
wabweru
mu musoka galopawa
bulinga
okyamala kika ekikazi
mukalimunaziraleeta
gakisa
kwekamakukiraekamakukiraganaye
kati bagwagawazizza ekikoozi ekibukuvu ne balyoka bakwekaweka ebisigo obitalako n'owandikako
ebyanan'olyoka
ofuuka ekitezegere
n'olyokuolota
omuwagulo
because you can't take anything to you can't do anything with your
abakungu baakyo wakati mu kyo bali inge misege
basi jino misege jete yu mwana
nisa batuwa batakula eji chagula chagula omuyigo
Now, God, I'm going to go to the church. That's important.
mutege kwa kusana
sana
na sana ya kuda kukuma
ya
simu manyanga ya
wata
ye nisa mgekundi ya vimu nukata wanita bawa huko mjengu ya kumanyanga miaka kwa wanda
kukubi
kukendela kukweli
nubanga
kari jema kumanyanga ya
kumanyanga
kwa kumanyanga ya kumanyanga ya kumanyanga
when
you
become very
important,
that never become a
possible. What
will
be
like? Like a
gun,
I'm going to
ani aleteka mukoko
can gather that water.
Yes, you have to
pray.
Unakubie
the other day.
Ndiya kwa sababu ya kora. Pesa sizo ndio ndio kusa.
We shall see the three ways of the seven spirits.
Ukuri ndiita horizontal,
which is called the horizontal.
Atuga mate, kutia mkama mabizi kwa
sababu ya kile kile the knowledge of wisdom.
Kaniyo basi.
This particle.
Kutia mkama kwa
sababu ya kile kile of knowledge.
The wrong cross section.
And it's the cross section.
Wewe kuna kitu cha kunena.
When you accept my
message. Na ukapo moyo.
Thank you.